mokgwa wa Democratic Alliance o romella minister wa higher education and training man o buhleng Kabane ethics committee ya parliament o bane o buile maka ho parliament mme Nkabane o itse batho ba e leng gore bana ba dula paneleng e ene e le sephiri ke batho ba e leng gore ke ba independent ga ba amane kae kapa kae le ene o buile maka gobane re bone tsatsing le nawa ntshitse mabitso ago number one advocate re motau o itseng e ne le ena modulasetulo wa panele na ga ona kopano e ileng a kena ka gare gona mme e le modulasetulo ga ka chega so re batla go tseba gona ga e le gantle modulasetulo wa nnete wa panele nana ke bang number two Asisipho Solane gala le ka gara Sasco ebile o ne a tswa ka gara ANC Youth League ya Western Cape gona tjenana ebile ke advisor ya minister ya high education number three Nelisiwe Semane ke chief of staff ya high minister Nkabane gona tjena number four Mabuza Ngubane ke chief director ya SETA coordination ka gare ho lefapha la high education number five Rulani Ngwene e leng current deputy Director General ya Corporate Services re batla ba bua gore na ga batho ba ba independent jwang fela o na le mong gape e leng gore o ntse a mo tshireleditsa gana o ntsha lebiso la ge re batla go tseba gorena ke mang motho eo ga re felele moo ga re mo ise ethics fela re batla le go tseba gorena di-minutes tsa phalenana gorena di reng tshwanetse di be made available ga mmogo le reporto e ileng go National Skills Authority ya e leng gore ke yone e tshegetsang appointment ya batho bana.